kwa maji petroli unamwagia. Ukulipenda pendo langu kulitaka, domanda ukafanya vile ulivyotaka, domanda mapenzi yangu kona taka, yani mimi taka taka. Natangaza leo wewe ni exi, yani namaanisha si acti. Naomba tupeane nafasi, mana siwezi jilazimisha nibaki. Atalipo kusisitiza na umia, mapenzi kudanganyana ikawa kama desturi tena. Kuchita dharani ukawoni noma, amionyesha machoni mwogopi tena. Natangaza leo wewe ni exi, yani namaanisha si acti. Naomba tupeane nafasi, mana siwezi jilazimisha nibaki. Shaka na Mr. Nana.